I'm Nico Pe, can get on love. Ooh, baby, can get on love. Come on, come on, coupe, Nico Pe. Can get on love, love, love. Come, baby, come, Nico Pe, can get on love. Ooh, baby, can get on love. Come on, come on, coupe, Nico Pe. Can get on love, love, love.
Ini Pepe kabarua huwa sioma Pepe ya madhakarua. Tangu nifishe pete, yani sija uwa. Lazima ni pepete, vijua au mvua. Mikongu dem sura, tabia tutarekebisha. Na size pia umata, I say, acha kubisha. Ebombe jirani ya weke pazi ya kudusha. Juniko na Patricia, tunabiringisha.
Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili. Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili.
Come baby, come nikupe, can get on love. Ooh baby, can get on love. Koma kama kupe nikupe. Can get on love, love, love. Come baby, come nikupe, can get on love. Ooh baby, can get on love. Koma kama kupe nikupe. Can get on love, love, love.
Mapenzi ni kipofu, mimi ndio stick. Wengine waki walk off, mini ta stick. Isi yo juju kamote, yangu ni stick. How can I breathe, na simu how pick. Na kufikiri ya zaidi ya vile na sahau. Mapenzi ni safari na usha kula fair. Wow, how, haki unanifanya how. Nimetupa rada, imebaki nitupe mau.
Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili. Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili.
Come baby, come nikupe, can get on love. Ooh baby, can get on love. Koma kama kupe nikupe. Can get on love, love, love. Come baby, come nikupe, can get on love. Ooh baby, can get on love. Koma kama kupe nikupe. Can get on love, love, love.
Adisi ya siya love pills ni kachok. Utanyonga join kwanza ama coke. Law, menuguza law. Skiza punchline si kelele za John. Case ni case si budako ni tegi jo. Mosh ni mosh utavuta gani jo. Drunk in love niko tipsy na staga. Vi addictive attractive na go mimi gaga.
Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili. Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili.
Come baby, come nikupe, can get on love. Ooh baby, can get on love. Koma kama kupe nikupe. Can get on love, love, love. Come baby, come nikupe, can get on love. Ooh baby, can get on love. Koma kama kupe nikupe. Can get on love.